ebyunga biri kwe kyo parliament olwaleero yakubeera n'olutuulu olw'enjawulo obukungu bagirakozesa okusima emirimu egyabadde omubaka omukyala owa disitulikiti y'engora steira apolo isodo isodo yafa olunaku olw'omukaaga oluvannyuma lw'okulwalira ebbanga eritali ddene okusinziira ku nteekateeka efulumiziddwa palamenti omubiri gw'omugenzi gusuubirwa okuleetebwa mu palamenti essaawa nyeezi okumakya bwe gutyo kukwasibwa sipiika wa palamenti anitamo madaala ga palamenti essanduuko omuli omubiri gw'omugenzi bya kuyingizibwa palamenti okusobozesa ababaka ba palamenti n'abakungubazi abalala okumukubako eriiso evvannyuma palamenti ku ssaawa munaana yakubeera n'olutuulu olw'enjawulo okusima emirimu gy'omugenzi era ekiteeso ekisima emirimu gye kisuubirwa okuleetebwa katikkiro wa uganda robina nabbanja kisembebwe akulira oludda oluvannya gavumenti omugenzi siteera apoloti isodo wakuziika ku lunaku olw'omukaaga ku kyalo isigirwa mu tawuni kanso ey'emmora